Namhlanje zine kuJulayi. Uma umuntu okwaziyo okwenzeka emhlabeni, uzokwazi kahle kamhlophe ukuthi lusuku lokuzimela kwezwe lase-USA eMelika, izwe elicebe kunawo wonke emhlabeni jikelele. Ngikubingelele, ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibondlo BT wakangema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Ukuyimela kungenkululeko, kodwa ngale kokuthunuka engeke ngikwenze. Kuwumlando omile ukuthi impumelelo yeMelika yakhiwa ngenxa yokwenza abantu igqila. Ubandlululo lwencindezelo olubi lokuqinzela abantu ngenxa yohlanga lwabo nebala esikhumba sabo, okuyinto embi impela leyo. Nakho, akabonga uNkulunkulu ukuthi akusenjalo manje. Kodwa uthube wazi ukuthi izwe elincane lasentshonalanga ne-Afrika, iLiberia, enabantu nje abalanga phansi kuka 5 million. Yasungulwa ngeminyaka yo-1800, isungulwa zigqila ezakhululwa kwelaseMelika. Ingakho iflag labo lithi alibuke ngokufana laseMelika, kodwa lona linenkanyezi eyodwa esikhundleni seziwu-50 zaseMelika. Ukho, uthola ukuthi phakathi eminyakeni yama-1900, udlambeli lwamasosha lokuqetula umbuso kunye lo mdlovu kayiphikiswa kukaCharles Taylor, wabe ngumongameli wakhona, waholela odlameni lwezwe lonkana, waphetha ngincindezelo enesihluku. Kungeke wacabanga ukuthi igqila ezakhululwa ebugqilini beyizofuna ukuhlala ngokuthula enkululekweni izwe labo iLiberia eyidumisayo. Kodwa manje kwavese kwenzeka nokuhlubula. Lutho Sandla akuzange kwenzeke lokhu besekucabanga, ngoba kunokunika isifundo esifushane somlando umongo kulolu daba, ngokuthi thina bantu sinomkhuba omubi wokuxhaphaza inkululeko yethu. Siyidonsela amanzi ngomsele wokwehlulwa, sibe siqhamuka emnqobeni kwabaseGalatiya 5:13, ngokuba thina bazalwane nabizelwe ekukhululekeni. Kuphela ingakwenza ukukhuleka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando. Lesexwayiso asizi kuphela kumamelikana namaLiberia, kodwa kithi sonke, ngoba uma siyihlela ukwenza ukukitaza imvelo yethu yesono, sixhaphaza inkululeko yethu esayiphiwa uNkulunkulu. Kepha khonzanani ngothando. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ngiyithwala i-devotion eFresh nsuku zonke, sithumele WhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi mangena kuSpotify nakuFacebook page yethu, kungenjalo download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla, lilodwa igama elicofayo lithi izwi eliFresh.